haatan na ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno shirkii guud ee qaramada midoobay ee shalay lasoo gebagabeeyey oo si weyn looga deeriyey in heerka waxbarashada dunida uu hoos u dhac ku yimaado sannadaha soo socda, malaayiin caruur ahna ay waayaan xuquuqdooda waxbarashada coronavirus dartii. sahre cidla nuur ayaa inoo haysa.
waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkanan ku eegayno walaaca ay dunidu ka qabto in hoosadhac ku yimaado heerka tacliinta ee waddamada caalamka. shalay ayaa lasoo gebagabeeyey kulanka guud ee qaramada midoobay oo sanadkan hab maqal iyo muuqaalo lagu jabinayay khudbadaha madaxda iyo hogaamiyayaasha caalamka. sannado badan ayaa lagu dadaalayay sidii loo horumarin lahaa tacliinta, sannadkanna waxaa laga dayrinayaa helitaanka waxbarashada ee malaayiin caruura oo dunida ku nool. coronavirus waxa u dhintay in ka badan 1 milyan oo qof dunida oo dhan, wuxuu ku dhacay in ka badan 3.3 milyan oo qof. waxa uu keenay saameyn caafimaad iyo mid dhaqaale. waxaa si haatan la tilmaamayaa in nidaamkii waxbarasho ee sannadaha badan la dhisayay si loo horumariyo aqoonta coronavirus dartii haatan dhaawac weyni soo gaadhay. laga soo bilaabo horaanta bishii mitayna dhaaftay ee sebtembar, waxaa kor u soo kacay tirada dadka laga helaya xanuunka covid-19 ee waddamada yurub iyo maraykanka. waxaanay hogaamiyayaasha caalamka ee shirka ka qayb galay ka dayriyeen in mar kale dugsiyada iyo goobaha waxbarashada albaabada loo laabo haddii coronavirus soo laba kacleeyo iyadoo aan la helin tallaal rasmi oo lagu kalsoonaan karo. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay in mustaqbalka dunida jahli xooggani soo foosaarayo haddaan laga howlgelin sidii caruurta xilliga waxbarashada aasaasiga ah ku jirta ay dugsiyada waxbarashada ugu noqon lahaayeen. waxaana uu sheegay in tallaabada maanta la qaada ay noqonayso natiijadii berrito. master guterres waxaa kale oo uu sheegay walaaca uu ka qabo in caruurta naafada, kuwa danyartaa, kuwa barakacayaasha ama xeryaha qaxootiga ku jira sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen.
Education is the key to personal development and the future of societies. It unlocks opportunities and narrows inequalities. The COVID-19 pandemic has led to the largest disruption of education ever. In mid-July, schools were closed in more than 160 countries, affecting over 1 billion students. At least 40 million children worldwide have missed out on education in that critical preschool year. And parents, especially women, have been forced to assume heavy care burdens in the home. Despite the delivery of lessons by radio, television, and online, and the best efforts of teachers and parents, many students remain out of reach.
wuxuu yidhi waxbarashadu waxay muhiim u tahay horumarka qofka iyo mustaqbalka bulshadeena. waxay keentaa fursadaha, waxaana yareysaa sinaan la'aanta. covid-19 wuxuu dhirbaaxo xoog leh ku dhuftay waxbarashadii. bishii julaay waxaa xidhnaa dugsiyada waxbarashada in ka badan 160 waddan, taasi oo saameyn ku yeelatay in ka badan 1 bilyan oo arday. ugu yaraan 40 milyan oo arday ayaan waxbarasho helin xilligaa adag ee sanad dugsiyeedka. waalidka, gaar ahaan dumarku, waxay sameeyeen dadaal kasta oo ay guryaha ka samayn karaan. xilli casharada ardayda loogu gudbinayay idaacado, telefishanno iyo internetka, iyada oo dadaal badan ay sameeyeen macallimiinta iyo waalidkuba, haddana arday badan lama gaadhin. waxaanu aad uga walaacsannahay sidii ay waxbarasho u heli lahaayeen ardayda naafada, kuwa ka soo jeeda bulshada laga tirada badan yahay, kuwa qoysaskoodu danyarta yihiin, kuwa barakacayaasha iyo qaxootiga ah, iyo ardayda ku nool meelaha fogfog ee miyiga ah oo ay u dhowdahay in layska ilaawo.
learners with disabilities, those in minority or disadvantaged communities, displaced and refugee students, and those in remote areas are at the highest risk of being left behind. And even for those who can access distant learning, success depends on their living conditions, including the fair distribution of domestic duties.
hoos u dhac ku yimaada heerka waxbarashada dhallaanka ayaa lagu tilmaamaa inuu xagaldaacinayo qorshihii horumarinta waxbarashada ee qaramada midoobay ay ku taamaysay in dunida oo dhan laga hirgeliyo haddii la gaadho sanadka 2030. warwarka laga qabay in mar kale dugsiyada xirmaan ayaa keentay in todobaadkii ugu dambeeyey ee shirka qaramada midoobay aad looga doodo isla markaana la go'aamiyo in hay-adaha WHO iyo UNESCO ay diyaariyaan qorshe waxbarashaduna ku sii socon karto badqabka ardaydana lagu ilaalin karo. Madaxa guud ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee magaceeda loo soo gaabiyo WHO, Master Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa ku baaqay in dugsiyada waxbarashada oo la xiraa ay noqoto xalka ugu dambeeyey ee laga fakiro.
Although children have largely been spared many of the most severe health effects of the virus, they have suffered in other ways. In many countries, essential services for nutrition and immunization have been disrupted, and millions of children have missed out on months of schooling. We all want to see children back at school. Keeping children safe and at school is not a job for schools alone, or governments alone, or families alone. It's a job for all of us, working together.
Inkasta oo badanaa ay caruurtu ka sahlan tahay xaaladaha halista ah ee uu fayraskani keeno, haddana si kale ayay dhibaatadu u taabatay. Wadamo badan waxyaabihii daruuriga ahaa sida nafaqeynta iyo tallaaladii khalkhal baa galay. Malaayiin caruur ahna dugsiyadii waxbarashada ayay ka maqnaayeen muddo bilo ah. Waa inaynu dhammaanteen caruurta iskuullada ku celinaa. Caruurta inay bad qabaan iyaga oo dugsiyada dhiganaya ma aha shaqo u taalla iskuullada oo keliya, umana taalla dowladda oo keliya, mana aha mid u taalla waalidka oo keliya. Waa shaqo u taalla dhammaanteen. Waa inaynu si wada jira uga shaqayno. Sidaanu inta badan sheegno, khatartu may dhammaan, balse caruurteenna waynu ilaalin karnaa innaga oo barayna in waxbarashada iyo caafimaadku ay yihiin labada shay ee ugu muhiimsan nolosha.
As we often say, there is no zero risk. We can keep our kids safe and teach them that health and education are two of the most precious commodities in life.
Mas-uuliyiinta hay-adda UNESCO ayaa iyaguna sheegay in muddadii dhowr ka bilood ahayd ee goobaha waxbarashada xidhnaayeen ay arday badani ka xiriir furteen duruustii ay qaadan jireen, sidoo kalena caruur badan ay bilaabeen shaqooyin si ay u caawiyaan qoysaskooda xaaladda dhaqaale soo food saartay coronavirus aawadii. Sidoo kale ardayda nasiibka u yeelatay inay waxbarashada hab maqal iyo muuqaala ku sii wataan ayaa la fahantooda la sheegay inaan heerka waxbarashadoodu gaadhsiisnayn intii ay fasalka ku baran jireen. Siyaad Cali oo guddoomiyaha guddiga waxbarashada Minneapolis ayaa sheegay in habka maqalka iyo muuqaalka ee caruurta waxbarashada lagu gaadhsiinayay uu noqday dadaalkii ugu weynaa ee lagaga kabtay coronavirus dhinaca waxbarashada.
In iskuullada laga dhigo qaabkan masaafada fog oo ah internetka in caruurta galaasyada iyo waxbarashada lagu siiyo, duruufta keenteena waxa weeye adduunka hadda xaalada adag buu galay ee xanuunkan COVID-19-ka ayaa sabab u ah. Runtii saameyn weyn way leedahay oo dhinac iyo badan taabanaysa. Hadday noqon lahayd waalidiinta oo aan iyaga laftigooda maarata heerkooda tacliintu aanay iskooda mid ahayn, oo waalidiin badani ay aqoon fog u lahayn ama aqoonta ku yartahay xagga la xidhiidha tiknolojiyada iyo qaabka loo isticmaalayo, waayo ardaydu waa muhiim, waayo waalidka iyo macalinka wada shaqayn karaan si maaragtay ay u gaaraan oo araan la isweydaarsan karaa. Qaybtaasi qayb bay ka tahay. Waxaa jira waalidiin badan oo iyaguna cusub oo waddanku cusub oo suurtagalba ay tahay inay xitaa maaragtay luuqaddu aynay ku saamaxayn, taasina waxa weeye waxay ka mid tahay caqabadaha jira.
Siyaad Cali waxaa kale oo uu qiray inay jirto caqabad ardayda kasoo wajahda guryaha oo qaarkood aanay ku habboonayn saacadaha waxbarashada ardayda.
Badanaaba dadka degan guryaha aan maaragtay aad u waaweyneyn oo laga yaabo maaragtay waa inaynay ay caruurtu badan tahay oo kale, qoysaska qaar aanay duruuftu u saamaxayn in jawigu maaragtay jawi aad u degan oo waxbarasho, waayo waxaa la rabaa gurigu inuu noqdo intaas waxbarashadu socoto oo subaxii markay waxbarashadu bilaabato ilaa galabnimadii in jawigu yahay jawi maaragtay jawigii iskuulka oo kale ah oo ilmuhu aanu marka waxbaranayo ilmo kale aanu telefishinka ku shidin oo telefoona lagaga dhinac xallin. Marka runtii waa dadaalla badan baan jira oo aan samaynayno. Waxaa jira tusaale ahaan dad badan oo shaqaale ah oo ku hadla luuqadaha kala gedisan
oo Soomaali ka mid yahay waxaan markaa xoog saarnaa in waalidintaas ay helaan agabki ay u baahnaayeen haddii noqon lahayd tiknoolajiyadii iyo haddii noqon lahayeen dad afkaranaya oo wixii markaa su'aalaha ay qabaan ama wixii fariin ee la farayo u gudbiya maadaama dadkii aanay si shaqsiyana oo aanay isku imanayn.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay tahriic cidla nuur oo barnaamijka bandhiga inuu soo jeedinaysay.